kuwaga mengi tu, lakini unatafuta kanamna still unijulie hali mabu. Sometimes siku nzima nina ma stress, ila nikikuona nina forget, and all I want is you. Sasa naona kama nimezunguka sana, nahitaji tuli sana, and I think it's you. Wakitusema mchana usiku watalala, kwenye maisha haya I'm choosing. Tujua sijefanya mistake, hata tukiwaga kwenye distance, you're always on my mind. And I'll be with you from dusk till dawn, unanifanya niwe paradise, cause you're always on my mind.